Nyasubi ndani ya mbanyu,
kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe, msaada si lazima koma mwenyewe. Wewe solo solo solo,
nizaliwa peke yako.
Solo solo solo,
utazikwa peke yako.
Solo solo solo,
aibu yako yako.
Solo solo solo,
solo solo solo, solo.
Kaza buti kaza, kama we ni soldier, saluti kwanza. Toka nduki piga bunduki vita isha anza. Mwisho tule bata ndefu japo maisha ni mafupi baba. Tondoke, tuokote, usiogope, hatukai kinyonge. Tuongoze,
tuongeze,
pishini wewe baba wanyang'anyi tonge. Wakituona pressure juu mpaka wana paralyze. Dos paka kwa miguu uzi na oversize. Wakiuliza nane Mr. Blue, Mr. Paralyze. Leo ajabu bala, shetani yuko paradise.
Mabaraka za ja, na love tu ya mta. Maombi ya mamangu ya menikuza kishuja. Kwenye safari yangu mini mepitia mengo. Sifuge chuki change, fuga kuku wengi wengi. Afiso mambo za kulala mzungu wa nne paka morning. Mwambieni ambalulu mima nengo sio money. Habari za kuwa, wazazi wa nani jari na jua. Sibani na pua, mdomo husu kari ya mua.
Shua,
mini metoka mbali sana ujue. Kana utue, ujana sindoma nifanya nkue. Acha tue, kwetu wajifara guwe. Defo ni wao na tunafunga.
Hawa ni mafala mjue.
Kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe. Msaada sio lazima koma mwenyewe. Wewe solo solo solo,
nizaliwa peke yako.
Solo solo solo,
utazikwa peke yako.
Solo solo solo,
aibu yako yako.
Solo solo solo,
solo solo solo, solo solo solo.
Kodam tanu kukingoko kukiraka. Cheza pusi kati dozi midoli ya zambu za baka. Yanashuka tumgongoni wakishona kwa vichaka. Na umdundo kama nyapo ala zila mako na zacha. Na make money ni matu ni tami don father. Kinikuta kwenye party ni bweni la don dada. Pisi zinachana misamba kuzinacheza go gaga. Kisike jina tumalume vuna jua bondanta. Kitona perfume kwa mbali afut na ngaa kwa mitumbo. Tunapiga show kali tuko sisemu kirungu. Na tukitoka ngumi kali jua mipira na vijunga. Na kula tuma yani kamichunga.
Peke yangu naona bora peke yangu. Marafiki wengi ni wanafiki. Peke yangu naona bora peke yangu. Sina kitu kwao sithaminiki.
Niko solo nguvu ya mamba kumai. Mtango jea sana embe chini ya mpapai. Washa tu minyami chongo. Ndogo ndogo wakaficha sabuni mjini tukanuka shombo. Pesa nika kiganja chenye mchanga. Usipo kazo na dondoko jajipanga. Tangu lipo juwa binadamu ni wanafiki. So sikutege mea badia la kuku ni semiriki. Ona mbele ya wajuzi mnaleta ujuwaji. Ipo kasi leo meangusha meza vinywaji. Keleleza watu azwezi mikuni yumbisha. Wezi kukosa keleleza chura mzimu wa masika niko solo.
Kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe. Msaada si lazima koma mwenyewe. Wewe
solo solo solo,
nizaliwa peke yako.
Solo solo solo,
utazikwa peke yako.
Solo solo solo,
aibu yako yako.
Solo solo solo,
solo solo solo, solo solo solo, solo.
Eti kiso naishi life mbaya ndo kutwa shutuma kwa wazazi. Mwana ushazaliwa mchongo kujituma fanya kazi. Pambana ustia sana uruma kwa washikaji. Dunia imechange usije tafunwa kama andazi. Kila moja na mission yake duniani. Kaunabisha kunywa sumu tone atakufa jirani. Kamilisha yako usish kwa kumtegemea flani. Ndo sababu alama za vidole vyetu zifanani. Maamuzi ni yako tacha nini siku kifa. Pigwe vijembe ama mwagiliwe masifa. Ukisha diuzeni uwe mshua kuheshimika. Au ndo wale wale wanaotetemeka wakijambishwa.
Madhari nikataza siji mix na maniggas. Kukua ni kwa mablaga alijua maisha yao ntaiga. Mpaka leo nimekaza pole kwa mlokuwa mambwiga. Klasi japata zero mtani mekua hilo. Super, duper, 26 suka. Natombea mabaya ila mungu anatukumbuka. Mziki sita kurupuka. Since day you know wazewa na vabuka. Nimeanza game toka enzi ya Saigon. Sugu na soro. Don't forget love easy. Na simba wa moro. Hot body family. BDP kamili. Kamanda
memeza bom kinpigia spokei nikpokea seongei na gazabu master wengi magei na gazabu master wengi magei
kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe maisha ni vita yako mwenyewe msaada si ulazima koma mwenyewe wewe solo solo solo
izalwa peke yako
solo solo solo
utazikwa peke yako
solo solo solo
aibu yako yako
solo solo solo
solo solo solo solo solo solo solo
it's rock so
I never had nobody had to push it on a solo ukankala weka vintu niko pushing ako solo dediti mambua mwanga tiko na mumi follow we believe in karma mwanga tadamu la kandolo my life has been a testimony ni pasa manifest the money we receiving blessings only you cannot depress the homie it'll take a lot to impress the homie versus that ever corny you can take my destiny from me ask if you got a question for me I came to TZ the F shit up kill it so bad don't nobody can sit up so cold they cannot hit up this is God's plan don't nobody can speed up I carry all of my struggles as a part of me I come from nothing to paper you gotta pardon me sending a phone and make a feeling more company so I gotta take it to jog get on my knees the back of my show yani vala shambo I cannot fall gotta get it toto pa toto zizi neze mwana nezo imia makako Wenzo tamba spenzo yeso katako Kulibenta uyo kupanga vanzako Nekunkala ungolumi wa mako
Touch! We taking over! 26 Live! Nengo! Betcha! Malume! Mawenge! Busy Babylon! Busy Babylon! Jiwara wara! We taking over like never!